把我变作是Chipaka Unapigajis Shaidi mungu wangu Nimeacha kuchiti nimeacha tamaa Shaidi mula wangu Mina kupenda wewe wengine na wakata Arjua mama wangu Ukiniacha wewe ntakuwa kicha Wegizi machangu Mimi katalako nisitoke kapa I love my baby Mwazaku ni mtoto napenda kubekezwa Oh my baby Ukichati chati na njine unanikwaza Oh mampenzi Ungeza mapenzi nataka kupenda Mwazaku ntateti Kiyoko nafasi wajinga wajinga baby Mwazaku na wifu
Na wifu, na wifu
Uzini choke nizoe
Na wifu, na wifu
Nakupenda, nakupenda wewe
Na wifu, na wifu
Shida kidudu hivu
Na wifu, na wifu
Mazodi angurumishe kito Na hapa, akiri, na roho mevishika Nimbishi Ila kwako, tulinasikiliza Na hapa, akiri, na roho mevishika Nimbishi, ila kwako, tulinasikiliza I love my baby, mwazaku ni mtoto, napenda kudekezwa Oh my baby, ukichati chati na mgini, unanikwaza Oh mampenzi, ungeza mapenzi nataka kupenda Mwazaku ntateti Kiyoko nafasi wajinga wajinga baby Mwazaku na wifu
Na wifu, na wifu
Uzinichoke nizoe
Na wifu, na wifu
Mwazaku na wewe
Na wifu, na wifu
Shida kidudu wifu
Na wifu, na wifu
This is my summer, bro. Don't forget about me, Chipaka.
Ankali,
Chipaka on the beat.